yanjye ndikuma nawe turi babiri turi kuganira isura yawe yabaga imeza ariko ku mutima atari neza wahitamo kugenda unshinga nyine kandi naragukunda ari wowe nyine n'abakunzi bose kufite abandi n'abakunzi bose kureba ngewe uri umubeshyi warambeshye niyo mpamvu nanjye ntakubabarira na hoshi genda sinakongera kugukunda na rimwe wayatiritari bebi kaza wese lone hageze yuma hora intani yuvi mani remember my words zima kurse no verse senda preshi zima ma wawe dana milo tam ujiri dari tu every day every night I never knew you liar cause I told you the lover I never knew your prayer now it's over you can go I can't make it ill again like I did you before it's over you can go baby never come back I got another girl a beautiful new girl she's ever in my mind already in my heart She's all that I need every night on my hand Kuzikitora ujira uragenda Nari naguwaye mumutima wange Ndao jenda kubiri yubule Natikizi najawe mumutima wange Ndao jenda sangu ushaka Mungari urukundo ni uichayu Kuzikitora ujira uragenda Nari naguwaye mumutima wange Ndao jenda kubiri yubule Natikizi najawe mumutima wange Reka baby, umwanzuro nuwo warihemukiye Uji kumima, wivugira ubusa Koko singumva, subiri iyo uvuye cyangwa se iyo utuye Warihemukiye, nacyo gitwaye Ni wowe bigarutse, nakuru nakugize Nabintu naguhaye, ukabigira imfabuzo Ukambona ubusa, kandi nduhira ubusa Naragukundaga, nazi guhinduka Kubera iyo mpinduka, nigukeneye
kubabarira no kurura ugize reba ukuntu jye wasize wagiye wakaniye none birakuyobe ugarutse ntagukeneye nta kundi nabonye ubundi tubanye hamwe kandi dushyize hamwe tubyumva kimwe kandi twunze ubumwe nta muntu n'umwe wazana izimva azana amagambo yiwe ashaka kudusenyera ubumwe
bebi niko bimeze imbere mva mu maso
ni na hoshi hoshi genda sinakongera kugukunda na rimwe
to the need you then you drive me crazy I gave you all my love then you spend my time I think you know me baby I don't need you lady go away from my life don't destroy my life go away forever go away forever baby go 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 kugenda kwawe bebi ntabwo wansezeye kandi mu by'ukuri njye wagiye ntigukeneye nari nirangiza kwiga ntari nabona akazi wari uzi ko ngukunda cyane birenze ibyo bisazi ngiye mara icyumweru njye meze nk'umusazi mubajije impamvu wagiye nta kindi wasubije wambwiye kujya ku muntu ukize kandi wasubije nta kindi nari gukora utirinze gutura gusa narakubwiye ngo nta kindi byari kindi jya umenya ko uyu munsi ari wowe kandi byari njyewe jya umenya kandi ko nta muntu ujya usaba uwo hino ubonye meze neza uza kunyagura ukuntu Ye na sini kukundi, na bonye mkogu mkundi Na bonye naga hundu, fite yo kundu Tano kumfatu mbopangu, wopujira mbopangu Mkogu watu jumba chimwe
Ha ha, baby, nijeta utara kurati Kati kutone jesiri
Mwantu kitora uchila ura genda Nari naguwaye mumutima wange Nga ojenda, kubiri yobune Na sijizu najawe mumutima wange Nga ojenda, sangu ushaka Mwari urukundo ni uwitayu Mwantu kitoro uchila uragenda Nari naguwaye mumutima wange Ndao jenda subiri yubule Natijizi najawe mumutima wange Ndao jenda sangu ushaka Mwari urukundo ni uwitayu
Aban Boys Dr. Jack Production
Ndao jenda subiri yubule Natijizi najawe mumutima wange Ndao jenda sangu ushaka Mwari urukundo ni uwitayu